na pull up na maweng na mapeng curtain. Love you to do na dunza behind curtain. Mneza pull up in my room just to flex. Bicha na star, chachisha mta. Nilambishe, mhesha wekwi sana. Nigandishe, kesho stoki mama. Hizo picha zisiwai kupatikana. Plot twist ni konjaje unapikana.
Nade kuchin skyline, situende Shanghai. Plan B, tunaeza washa kingwai. Mona mi, melanin, ina drip while I. You're my type, loki, I wanna spend the night.
Gari ni mehaya na nadai kukruise. Niwe chipli, I wanna get loose. Tujiachilie, tuachilie hadi manas. Leo kuku inapatana na bananas. Tujiachilie, I wanna let loose. Tujiachilie, tuachilie hadi manas. Leo kuku inapatana na bananas.
Uli niambia ni kam na unanyesha kwa niko sawa. Mini big boy, baby unaniwaste ya hours. Unaniambia tiwe ni angel. Na una mabawa, nina tendency ya kumake sure madimango kwa gisa. Check it, niki grind back and forth na siju ya mistress. Nime do the most na yeli kwa gajia mistake. Ali feel pain kwa clit na ilikuwa ga instant mistake. Ni buti ya lidinyanga huyo vixen.
Gari nime haya na nadai kukruise. Niwe chipli, I wanna get loose. Tujiachilie, tuachilie hadi manas. Leo kuku inapatana na bananas. Tujiachilie, I wanna let loose. Tujiachilie, tuachilie hadi manas. Leo kuku inapatana na bananas.
Before azime, demu azima. Nikamuliza kana boys ama ina. Wine it easy, my cocaina. I'm addicted to chunguza.
Vile unani investigate, wani we NCID. Ulisikia zeze baby ukadhani NTID. Ulikuwa kwa magoti, minda ni tu ni CR. Na buti kwa gachuzi, nilifanya waka DI.
Tujiachilie, I wanna let loose. Tujiachilie, tuachilie hadi manas. Leo kuku inapatana na bananas, yeah.